wasting us as my men. Can I be up in the corner?
Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Can I be up in the corner? Nilipomona ilikuwa boma ilala. Kama twiga jinsi anavyoringa malaika. Moyo ka freeze, la flanka wa cheese. Kama sogelea kwa manjonjo kama wheeze. Kama wo baby hello. Tafadhali simama kidogo tuonge. Oh baby hello. Jina lako unaitwa nani nambie. Akani jibu kendo ni mrembo. Alafu akani panamba ya simu haipatikani.
Where are you?
Why you give me wrong number?
Where are you?
Kibaya tasijui wapi unapoishi.
Where are you?
Kendo mama mai, umenipa namba ya simu ipatikani wai. Kendo, ni mwenzako sija kutamani. Takueka wazi, kende kwa wazazi. Kendo, wapi ni lini ntakuona. Sura yako itanipa uzima. Kendo, tafadhali njo kwenye line. Ai, tafurahi ukinijibu fine. Kendo, tanifanya niwe crazy. Na nifanya nijiumize na mawazo. Bado tu unaikumbuka ile siku ya kwanza nilivyo kuona, nikakuchombeza. Na kumbuka, uliva skin ya pinky. Nilivyo kuita wala kunijibu shiti. Kweli mapenzi yamenipiga mchizi. Hata wanangu wanasema nimeluzi. Kama oh baby hello. Tafadhali simama kidogo tuonge. Oh baby hello. Jina lako unaitwa nani nambie. Akanijibu kendo ni mrembo. Alafu akanipa namba ya simu haipatikani.
Where are you?
Why you give me wrong number?
Where are you?
Kibaya tasijui wapi unapoishi.
Where are you?